Yesu azabura ubwata munsi y'ibintu by'abantu by'amafaranga menshi uburamu bwawe muri bari ndamuri bari kuri wari Yesu ndamuri bari wa deri amazima kuri amazima ngabuka tutta kumusa kumusa amazima mubatu kari kanga kuwa limbali usoko kuri Do not deliver him over us.
Then come back to meet it again.
Go
up to the He's already moved ahead of you. And even behind.
Even
the side is there. It is nowhere.
It was at the point where
you can
recover.
You don't just think you're living in. For that truth,
put up in a movie.
We're moving here.
We're
living here. We have our being.
We have our being. We have
our being.
You pretend
to have left him
and you want to do
your own thing.
But if you decide the
truth,
you have decided
to try.
You have
right in him.
God bless
you.
You fulfill his word.
By name and voice. Together with Pastor Paul.
Yes, we
praise Jesus.
We
want to
minister
to God. Because we know
we
minister.
We know we minister.
Yes,
we must
praise
Jesus. Let's sing
over
you. And what is most important?
It's to be planted with bare fruit.
Talk about
that's the master
Jesus.
But if you don't
bear
fruit,
you put them up.
He will cut you off.
That time is
your
guest,
you never minister. You will never minister to God. He
will
see you.
Yes, we must
praise Jesus.
So, now we are
pursuing with our journey.
Walk in the Bible.
The journey of heaven.
We
have
moved
It is impossible for the satellite to do that.
ate tekisoboka era okulaba ebiramu ebirawo
bweyeyokusoboka
agenda mu
gulyakusatukulaba
olusuku lwa
katonda
ebyakatatekisoboka okugenda
okulaba
ebintu ebyosyebazi naye amaaso gakatonda
omusalanagimyo
gakatonda omusala agituma okuva kukoddu lyonna era emyogero
omusalaokubikula
bayibuli eyo
yabikula
ebintu byonna okuva
kulokuleokuva
ku ntandikwa y'obwakatonda kubanga tumaliza tukugambye
entandikwa
neyenkomi ati gwebwa oli bayagala okubuuza ebisingawo naawe munyiri gwentandikwa lwaki kiri bwe kiti kubanga tebatemwakumukama waka
obulamu
bayibuli bebe eyogera
nafe
isaya taakwena egamba mwe abanoonya mukama era bakunoonyera obutuukirivu
muli
olwazi
kulwati
oyo olwazi
kutaafu
ngentandikwa so nga nafe tetunakulabisa
era
bwobuuza
entandikwanawe
anakubuuza watandika
otyokubeerakati
ate ye yakunyumira nti wava mu nze
era nze entandikwa
tegera bwe wali tanga kujja kuli wali mu ye era naawe bajja kubalanga
entandikwa
yesu yebaze somwero byonna tusaba katonda
atukkirize
tusobole okulabika twegendereza okwate amazima
g'ekigambo
yesu yebazibu kati amazima gali kwega ne muluganda tikatonda nga asinga kwegulira alaba ebintu
byonna
era mu mazima agadda yagamba bannasaya mu isaya tibenebanakola batya
nebasobola
kukebera bigambo kyekuva tubikulidde amaaso agemya omusango
gyabatekisobola
otubikulira ebintu byonna okuyita mu ggulu lyonna okutuuka waggulu eggulu
kisobole
okutunuulira ebintu byonna ayogera bwati mu isaya yanamu
omusango
nga tutandiseeka olunyiriri olwokubi
isaya essula ya 47 n'olunyiro lw'ekkumi kubanga weesiga obubi bwo wayogera nti siriiko siriika ndaba amagezi ko n'okumanya ko bye bikukyamizza
n'agamba nti amagezi gatuwadde genda katono ate gatukyamizza atukola ebizungirizi netukoza ebibeera emu bwengula okubanga tulaba ebintu byonna kati bikulabye
netutaana
okudda mu bayibuli mukama
tunyonyoleyeetutandika
okulimba
abantuabamu
ne bagamba taliyo abamu ne bagamba ya ensi yajja mu kutomeragana simanyine ebintu byatomeragana
ensi
neyeebeerawo
bajja
bawakanya omutonzinga bakozesa amagezi
abatimugeyabawakubanga
yabakuzizza amanyi amagezi
gasinaekifo
kyagoegabeera kati naga nti amagezi amatono nnyo
getuaali
tugakozesezza
bubi
yesu yebazibwa kyenyinza okusaba aluganda
mu
kino kye tugenda okusoma ejja kuzuula nti katonda gyali
okuba
bagenda wakuba ogwo lyonna naye agenda okubikulira emyomusango egyakatonda era nga bemaaso
g'omusangolugendo
lw'ekulu yesu yebazibwa kubanga agambye amagezi geyatuwa amatone tugakozesezza ne tugunja bintu nga bayogera mu mubuuli ekisula ey'omusango nolabimu
omuntu
katonda yakutonda oli mukoleku
naye
n'ogunja bintu munasansa akoze bingi ne mukutyamya ensi abamu batugambye omuntu yasookera mu fomu
yayesu
yebaoba bonna bwe kulimba ate amagezi amatono nnyo
gekozesezza
okukyamya ngate bayibuli ena amazima
gedala
ebagamba ekkanisa
nga
temunakwesiganyo
sayansi
oba oyo gomita sansa tekinologi
Bible.
Imirira nno n'obusawo bwo
Imiya n'obulogoro. Omanyi ekkanisa egenda n'ejjira obulogoro. Nga bwe tusoma eri mu nkozesa
z'ettaala.
Eri kabirungi
eri ekkanisa. Tusoma
ku lunaku olwokusatu. N'olwokusatu. Yesu yeebazibwa. Bwe tubakola omwoyo waffe n'onatabika
ewaka.
Nkulabira obulogoro. Kati abagamba kino kyakola n'ekinajja oluvannyuma n'omulimu
gwekiyitibwa enkomerero
yesu yeebazibwa bayimirire n'abaluka abwe n'ekirala bayimirire ne bano bamwanga
isaya ne musanvu olugero kumi nabbiri nyimirira nno n'obusawo bwo n'obuloko bwo obwayimba obungi
nti obuloko obuyinze nnyo bano banabbi ab'obulimba basabize bali bonna naye tebayinza kubuulira gye tugenda okulaba mulugendo lwaffe nga bwe twalutandiseeko okulimbatwamunyuka omuntu ku buye taki amaaso g'omusanvu egamanyi ebintu byonna wei ebiri mukola ebiri ku nsi n'ebiwakuwa ekkuulya
gwalina
teri munasansi agenda kuddamu kulima singa olagezako okukulaba nsonga egamu kigenda kuba kikuwadde kuno yonna akwalaganaku ensi yonna okubawakuwekulinabakubaawo nondibakwekulu n'ensi kati babagambye obulogo buno obuyinza
obuli
mugweri nabaluka
akuluga
nakuluga nakuluga agambye abo bonna benyini bayimire ng'akola omulimu guno gwennyini bwe yabasuubizako agenda kukola omulimu gwe yesu yeebazibwa
isaisulayana musanvu buliyiro kumi nabbiri obwakutengezanga okuva mu buto bwo obanga mpozi oliyinza okugasa obanga mpozi oliyinza okusobola abateesa naawe baayinga obungi abakukooyezza nti abateesa naawe baayinga obungi bakukooyezza abalakuzi abalakuza eggulu balengera emmunyeenye
katusome let now the astrologers the stargazers and the monthly prognosticators stand up agamba nti leka baleero abatadde ebivundi mu bire bayimire naawe n'abadde beetegereze munye omanye ebisuubizo olidde baateekayo ye yabookerako dda n'abalaba bayimire bamunyonyola ebisa buli mwezi babuusa ekizungirizi ekinanga nekigenda kati n'abagamba bayimirire munyonyole ewali kibagenda kusobola ebisigadde ng'ekkanisa yegenda okukola omulimu ogw'okunyonyola ensi yonna yaliwo naye ffe ffenna ninasooka kubanga tugondedde omulimu atuleeta otegeera ebigambo
byaffe
naffe tuyinza obitegeeza
abantu
kyovaoda olugendo lwata mu bayibuli okumala emyaka musanvu myaka musanvu ekiyiko nyo omusanvu gyaka era nga ge maaso ga katonda
omusanvu
nga mukama agamba bannasansi tebayinza kubikulira byoyagala okutuuka lwonaakomawo eri byo byomusanvu ebintu byonna yabikunganya n'abiwandiika mu bayibuli nga bwe yabigamba mu isaaya asatu mu nnya nyuma kumi n'omukaaga nti omwoyo gwe gwabikunganya dda byonna yesu yeebazibwa era akamwakukwikaala nadda
byonna isaaya ne musanvu olugero kumi nassatu nti abateesa naawe bayinga obungi bakukooyezza abalakuza eggulu balengera emmunyeenye balanga ebyemyezi bayimirire nno bakukolere mu ebyo ebirikujjako
bakulokolemu ebyo ebirikujjako yesu yeebazibwe n'agamba nti waliwo ababeera buli mwezi nga babakuliisa ki ekiriwo mu kulikula ne bakutiisatiisa enkomerero yiike ensi egenda kuvaawo ani akuliibwa bwe bateesateese olunaku
lw'enkomerero
tebaddamu okutiisatiisa ku mawere ekigambo
kyakatonda
kubanga yakulabula abemalayika avudde
bebaluma
okugamba nti evudde eri batume ne batawaana okutiisa n'olunaku lwa mukama lulwe ku mawere bayibuli ejja kuba ekunyonyo kubanga egamba kwe tugenda kuba mu musana olunaku lino lujja tutuukaku
God.
Yes,
he was.
Praise
Jesus. When God sends after his service, when they come from up above, they come in the third heaven. And they move around the throne of God. In the color of the rainbow. The power of the Holy Spirit, how they appear. That's Revelation chapter 4. Verse 1. Luke chapter 1, verse 26.
Papa said to me,
Office.
We just see a number of
offices.
Yes, you have
praise Jesus. Now into his legal work in his office. He has given you a car portion where you best work. The Holy Spirit. When we see
him,
the
police
We work through them. That is why we shouldn't go beyond them.
For
which will work through their office.
They are
the one like work through the heaven's office. They are not a president there. Even though they work there.
Yes, you must
praise Jesus.
So move it up your
now. Now with all this,
I want to
show you how the Holy Spirit works. That is very cheap.
And
if we have to leave you,
don't
accept anything to leave
you.
There is no way it's going to take you. Because the Holy Spirit, the one who knows what was before heaven and
earth.
And he knows what was when heaven and earth. He knows what has been. From when heaven and earth was created. And he knows what is going to come.
He's
the one who's revealed them.
But if you read that book,
it fulfills talking of him.
That
the Spirit of the Lord has governed them. We soon get
to know that. And he has a way to cover things which we are doing the
earth. He has a way to cover things which we are doing the
earth.
He brings in what he knows, what he is, and what is going to come.
So good when they be
now during the throne of God,
yeah.
It appears that there will be a rainbow surrounding them.
Yeah,
but this rainbow, we know, is in the seventh
power.
Is it not that God?
Yes, you must
praise Jesus.
Yeah,
but
it's a
color you see there.
Those are the
powers of one of the seven spirits. Heaven.
But what is the top of the
ebyo bwe byatambulanga ne bano batambulanga era ebyo bwe byayimiriranga ne bano bayimiriranga era ebyo bwe byasulibwanga okuva ku ttaka bannamusika basulibwanga ku mabbali gaabyo kubanga omwoyo ogw'ekiramu gwali mu bannamusika
Yesu yebaze
kwe
nti omwoyo omutukuvu bw'amala okuva mu kwoyo okusana ajja n'asibira mu bigaali by'ebiramu ebina n'atukula n'atukwala eno n'atukula eno n'atukula eno n'atukula eno bota mu mwoyo kumi n'omwenda akunyumira nti omwoyo ono abeera mu magaali
nze kye esoseko lino kumi na mwenda era ebiramu bwe byatambulanga bannamusika batambuliranga ku mabbali gaabyo era ebiramu byasulibwanga okuva ku ttaka bannamusika basulibwanga omwoyo buli gye gwabanga kugenda gye byagendanga eyo omwoyo gye gwabanga kugenda ne bannamusika basulibwanga ku mabbali gaabyo kubanga omwoyo gw'ekiramu gwali bannamusika
omwoyo ali mumanamusika kati kiba kyamu nnyo
omuntuokubikulaebintubaa
alinawo kyamu nnyo okubikula byonna ebikola kkumi
nebyokuomuli
ebiramu ebina nakubikulira bwekandi kwonna kubanga nawo alinawo bes yesu yebaze bwatuuka mu kwesooka netuka yerusalemu asobola okubikula byonna kubanga twatusoma babaita
mizaitoni ebi
era batera okubaita ebikondo byetala ebibi yesu yebaze naye nga ebikondo byetala ebibi biraga ebyomusango gyaba kati omwoyo bwavakuramu ebina okuba eryokubi ajja n'asibira mu magemu ne bamugja wano nga ebikondo byetala ebyomusango yesu yebazibwe soka omwoyo wa mukama asobola okubikula ebintu byonna olwensonga nti ali bonna yesu yebazibwe ali bonna tosobola kuvuuka mwoyo gwa katonda era abuzamuza guli emu nti natuuka wa okuva eri omwoyo eŋenda egindi nga gyali kwogenda
waalikakati
omwomutukuvu mubakerubiba olunaku bikulwa kumi n'emu bayibuli eyogerabw
ea
kumi n'emu
onyolaoku
bikulisula ekumi n'emu n'olunyiriri olwokubiri mugamba bwe ruti n'oluggya oluli ebweru wa yeekaalu luleke ebweru so tolugera kubanga lwaweebwa abamawanga n'ekibuga ekitukuvu balikirinyirira emyezi amakumi ana mu ebiri nange ndibawa abakiirwa bange babiri era baliragulira ennaku lukumi mu bibiri mu nkaaga nga bambadde ebikutu abo gye mizeyituuni ebiri n'etabaaza ebbiri eziyimirira mu maaso ga mukama w'ensi
yesu nti bano bakerubi bayitibwa ebikondo byettaala ebibiri oba emizeyituuni
ebiri
Yesu yebazibwa.
What is
he? Why are they
called
all the people? Yesu eno eyoguna.
Zachariah chapter
4.
Bakugamba
amateeka gano genda
wabiri.
Ate mana mwamafuta.
Emizeetu
ni kino genda bebi.
Gye
gye mana mwamafuta.
Yesu
yebazibwa. Sigala kubanga akisoma nnyo. Wabula kusoma nnyo olusembayo. Baba yita abaana bamu.
They are called the children of anointing.
Zechariah sura eyokuna n'olunyiriri olusembayo. Zechariah sura yakuna n'olunyiriri olusembayo olw'ekkumi n'ennya. Awo n'ayogera nti ago be baana ababiri abamafuta abayimirira awali Mukama w'ensi zonna.
Nti bayitibwa abaana ababiri abamafuta. Abayira mu maaso ga Mukama
w'ensi.
Niba bayita mukaitu ni yedu. Kubaba batabi abili agamisa ito. Yesu yebazi. Kati omwa mutukufu. Kwa mara kwa mkwa nyoku sa. Jana sibila mbidabu yuna mkwa nyoku. Na ita mkwa kwa
kwa.
Yesu nga wala kina. Omwa mutukufu. Kwa mara kwa mkwa kwa
ina.
Ala kita mkwa ya masera. Nga ina ilikono mkaka. Wani mkaka. Kati wajawa. Then
appear
in the seven colors that appear in the
seven
colors. But I don't know who's
stepping
with. Now, let's have a watch with
you.
If you break it up, do it all. Not that
I
can't get away with
you.
You can't get away with you.
They have 4 weeks.
Then you're going
to be 4 hands. Down to beat up.
I want
to
get the moon and the sun in here. Amani kata tete zi.
He represents the power.
Ajamba kambi.
He comes in the kerubi.
Ne ye kati kwati kagira kibi.
He breaks
the power. Kwa 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 kibi.
That's why the kerubi.
Wanana kwa kwa nasa la mafuta.
He cuts the more anointing there.
Kwa 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 kwa
kwa kwa kwa kwa kwa
kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
kwa
kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
kwa kwa kwa
kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
kwa kwa kwa kwa kwa kwa
kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
Then I'll tell you how. I tell you, what's
the problem? They give you the weight to keep, you can pass.
And
they give the Holy Spirit the way it is, you can pass.
What were some of the questions?
There is someone who asked for
double. May you find another Spirit
was still in the bonds, in the corpse.
Who needs
this Elisha?
Not yet, sir.
Elisha.
The fire is not a double portion.
After the double portion.
You have
a double portion.
They are burning my woman.
They died even in the body.
I'm going to take a cigar.
The anointing was still within.
But my wife will do that again. Baba inama mustasini
minyo. Cut him so much.
Ila lepo japuri na kefi yama.
The level was
minimal. Ina ya wansi yu.
Very, very minimal.
What when the mutwa kule be yoku wali
they cannot give to the level of great in heaven.
Ya teka kwa kwa kwa
kwa kwa kwa kwa kwa kwa
kwa kwa kwa kwa kwa
kwa kwa kwa kwa kwa kwa
kwa kwa kwa
kwa kwa kwa
kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
kwa kwa kwa kwa kwa
kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
kwa kwa kwa kwa kwa kwa
Itu tiada level yang awal. Sama pun saya lima tiga malam untuk
lepas
itu. Ia tidak jadi kita main di mana.
Ini
baru jadi kami malam lagi. Ia
tidak jadi kita
main di mana. Umur yang kau kuli.
Baba
pun saya bukan yang kuli.
Ini
sudah kata lagi saya ini. Jadi era kita akan minatnya. Kuba kau sendiri awak yang jadi. What you mean? See that you don't come here. You need to get out.
Our planet up like a thousand.
I mean, I want to talk about this. These
are very huge
masses. That you do
and it's around there.
Not to say you're smart.
When you say rich, you're
not poor.
You're rich.
Name the address.
I'm very sure
you're more yet. I feel a poor.
When the spirit comes from above,
not the body.
And it comes to.
Name the name of Jesus.
By the level of character.
Those who be able to go ahead.
You see how he does it.
Gabi wa bila wakulu kuna.
I
mean, I'm not going to be able to look at
it. There are some things that lay.
And I'm going to put it in the middle of the car.
Can you six hands?
Mikono mukaka
six hand how?
Bomo muda shinda bamo.
That when he comes out Kristo.
Muda bila ni mikono mje mukaka.
That one Kristo maro na six hand.
Ati kumi sana mikono ni mukaka. Bila ni mikono mje
mukaka. How many hands?
Ati yoyo mukaka muda ni mukaka.
Now is the one.
Ati yoyo mukaka mukono kwa ni mukaka. Mkuu wa dunia kumi.
My hand does not show you that it cannot fail.
But
look at
the moon again.
As you see him.
Ah! I thought it's not
a girl. Yes, even a finger.
A girl.
A finger.
That's what I put my tongue on.
Cannot touch with the hand.
Right, from Guru Gamaka,
what they call the hand, what they call the hand, which is the heaven that lays in the economy up there.
And up where that is
very big.
That's a customer, that's a customer.
Now, I was putting there the house to use the capinka to get around and repeat it.
Now, for the same way,
like I said, they are finished.
Yes, you were the
brain king.
So, for what you're going to come with
the
water?
Now you go to the rainbow way.
Now you go to the rainbow way.
Now you go to the rainbow way.
National ministry. tuliwe kuyamba kwanga kutegeera mulimu gwalyo n'okutegeeza bonna abaagenda katonda
ubwe
tulensi yonna nti mukama ebiro byalimu ayagala kujjuza ensi okumanya ye n'okujjuza ensi okumanya ekitiibwa kya mukama kati mu kubikulagira ebyamaaso ga katonda omusanvu twongera kulaga kitiibwa kya
katonda
yesu yebaze okulaga nti omwoyo we yabinganya bayibuli ng'asinziramu ebyo ebiwaggulu eggulu
yonna
eggulu ebyabisinzi n'akuŋŋanya ebiri mu ggulu byonna era ng'akola omulimu nga bwe tumulabye yesu yebaze lubeeremire esula omwendayo mukyendagamba nti ateeka busokoni mu bwengula
lubeeremirye essula y'omwenda n'olunyiro wa 15 nange najjukiranga endagaano yange gyendagaanye nze nammwe na buli kitonde kiramu ekirina omubiri kyonna
nti endagaano yagikola nafe ffekkakwabatta butonde bwonna era asigala abulaba singa seku singa n'amataba
yaddamuaa
kubanga ebyaleeta amataba gwabiddamu naye olw'endagaano eyo amaaso ge yagasembereza ddala
wano
osobole okwongera okukwatibwenaye bulijjo tetumanyi nti maaso ge gegatulabe etulaba musoke natugamba
ajja kunywankuba
abaana ajja kunywanku kubanga tewali muggano ogumu gwe yalanyoze n'agumalamu gali gabeera maaso ge gayongere okwongera
okutwekeneeru
yesu yebazibu baabaji egambye erimu zabuli 33 nti ayime waggulu okulaba mukulu byonna era araba abaana b'abantu bonna we bali si baana b'abantu bokka wabula n'ensolo zonna era zizaanisa eyo yonna
gyeziokutuukizayo
bwegamba nti ani azaanisa
ensiyesu
yebazibu so bwato gateeka musoko ono bwengula
tubirebere essula ya mwenda n'olunyiro
15
n'amazzi tegaafukenga nate mataba okuzikiriza omubiri gwonna ne musoke anaabanga ku kire nange naamutunuuliranga njijukire endagaano eterigiba katonda gyalagaanye na buli kitonde ekiramu ekirina omubiri kyonna ekiri mu nsi
kati mukama waffe yesu yagamba naye ngate yakola naffe
endagaanoegitafu
yesu yebaze kati yesu bwala amaaso ga mukama egafuddewo yesu yebazibu so amaaso ga katonda gabadde gasinzira bulijjo okuwa eggulu
yonnamulimi
omusanvu agalaba abaana baaba agalaba mukulubyo ogola bakigenda kubeera
kyaokulaba
ebintu byonna tutandika kunsi kwe tuli okutuukira ddala kugwa ery'okusatu ne waggulu eggulu nga tuli mugenda okulwaeggulu lwana mubayi okumala emyaka
musanvu
kakati omwoyo ono bw'abeera bwata
nankomekereza
zabuli 19 egamabwei eryoka etuukirire bulungi zabuli
zabuli ya 19 n'olunyiriri
atandike tandika
zabuli ya 19 n'olunyiri olusooka ayi mukama wanoonya nze wammanya omanyi bwe ntuula era bwe ngolokoka otegeera okulowooza kwange nga kukyali wala
nti ategeera okulowooza nga kukyali wala wuliriza mu
proverbs
oba gye tumanyi ngange alina waayogere nti omwoyo gwe ttabaaza
eya
katonda kati omwoyo wa mukama ono alimu atunulira ku bugo omwoyo gwo ne gukebera ebiribaawo by'otannaba kukola n'alaba nti olituuka ano mubeera eno olimukolaolituuka mu kiseera kino olimukolaki kubanga omwoyo waali
spirit
but is there, and he sends all this
to the Father above
him, and you see
this one, what they are going to do,
but it's not part of
the Father. Now the Father
is the one,
you cut hairs from that person.
Many years
ago, trouble
my people. Why you said that?
Why you
said
that?
Why you said
that? Why you
said that? Why you said that? Why you
said that?
Why you said that? Why
you
said that? Why you said that? Why you
said that? Why you said that?
Why you said that? Why you said that?
Why you said that? Why you
said that? Why you said that? Why
you said that? Why you said that?
The
Holy Spirit restored
the people.
They never added anything.
But
he subtracted them from him.
What did they do ahead in those
years? They were not good. He had done many good things in
these
years.
He had
ghosted,
he
stopped there. He said,
I don't care
about
the defense
of my preparing house. Let him come back home, let the people out.
Not them, come
out. Come for the
Jews, when he
is never
in the end. Whom the Jews are going to
give up, ask him what has been deducted from him.
Yes, we have
praised Jesus.
Without him, this is
when he was restored,
he was here.
He rather got corrupted and sinned.
And I can cut
hairs from
him
for good.
I think you are going
to
trouble people.
Maybe
you are not
going to be able to trouble people.
Maybe you are not going to be
able to trouble people. Maybe you are
not going to be able
to trouble people.
Maybe you are not going to be able
to trouble
people. Maybe you
are not going to be able to trouble people.
Zaburi ya chikumi asatu mwendano olinye olokusatu. Ononyesadala ekuli yange. Nope, I can't go on. You don't
mind your get up
there. Never go to sleep.
What would have never come to
your first sleep car?
That's what I'm saying. You saw that you get up in
2 hours.
They
are going to sleep.
Am I a woman? The woman
before you do anything, you have known it. And they make you dream when you're
crapping.
Onzingiriza mu maaso n'ennyuma.
Where you see us? Kanisa nonga kwa ujano mungu ya bade mungu.
Church and you come and blow me well.
Mungu kwa mungu.
When you get out.
Nonga ya maso ya mungu ya kandaka.
And you stay maybe.
Nonga ya mungu ya mungu.
And you get out of your
blood.
When it reaches me.
Nonga ya zinezi kwa wana.
And you get blood which falls.
Nonga ya change. Nonga
ya change. Change you put on.
Mungu ya kani mungu lako.
And you even put it in.
Nonga ya mungu ya mungu ya
mungu ya mungu ya mungu ya mungu ya mungu
Zaburi ya chukumi asatu mumu ya idakno linyoro musamu.
Now verse 9, verse 7.
Nagenda wa ukufa elio moyo huu. Wana nukida wa amaso huu. Benari nya mguru. Nga jori.
Mguru. Mwa wana mwa mwa.
When we say from above.
Ya.
Benari uli mwange mwagombe. Laba nga jori.
Yomo ya idakno.
Right there, even in hell.
Everything
in hell,
pretty well
is there. What is the scriptures?
But
when God
moved
me, everything in hell, we've wrote it down, it is there.
It's
not any of your stories.
Yes, we have a
praise Jesus.
Yeah,
okay. Okay, after that, we have to